Itetero.
Kanyoni, wewe tumaze gusimbuka nk'inshuro zirenze ijana.
None aho nanyuye mbere yanjye koko baka.
Oya, erega njye nuko nsimbukana imbaraga kandi vuba. Naho usimbuka gahoro wiririmbira.
Ntabwo nshaka kwinaniza. Kuko mukanya ntare na kanyana nibaza n'umugozi mwiza barimo kuboha, turongera dusimbuke twese.
Gahene!
Reka njye kureba ikintu arimo akora.
Ndaje tujyane wasanga yabonye akantu gashimishije.
Ikiganiro cy'abana itetero mugikurikira kuri Radio Rwanda, buri wa kabiri, guhera saa 11:30 z'umugoroba. Mwongera kandi kugikurikira buri wa gatandatu saa 5:30.
Abana mbere.
Turabasuje bakunzi ba Radio Rwanda. Njyewe Teta
nanjye Cyusa
tubaye ikaze mu kiganiro cy'abana n'ababyeyi itetero.
Bana nshuti zacu
yambi, twari dukumburanye rwose. Ku ishuri se byifashe bite?
Twizere ko mukomeje kurangwa n'ikinyabupfura aho muri hose. Bana nshuti zacu, mwaba mwibuka icyo batwigishije ubushize? Reka tubibutse.
Mu kiganiro cy'ubushize batubwiye ko tugomba kujya dusaba ababyeyi bacu bakatureka tugafatanya imirimo itandukanye, kuko bituma tubisanzuraho kandi tukamenya gukora imirimo itandukanye, sibyo?
Nibyo rwose Teta. Uyu munsi ku irembo Bakame ari kwigisha utundi tunyamaswa umukino mushya. Nuhe? Bana nshuti zacu, ntimujye kure y'inyakira amajwi zanyu, tuze natwe twige uyu mukino.
Nasa ababyeyi bacu bo bayishyuye iki uyu munsi?
Ababyeyi mu kiganiro cy'ubushize twashishikarijwe kujya tureka abana bacu bakadufasha imirimo mito mito kandi ijyanye n'ikigero cyabo, kuko uretse kuba bibafasha kumenya gukora imirimo itandukanye, ibi byongerera ubusabane n'ababyeyi bikabaremamo icyizere, bagakura bumva ko nabo hari ibyo bashoboye gukora. Uyu munsi turasobanurirwa amwe mu mahirwe yashyiriweho abatishoboye bahabwa inkunga y'ingoboka kugira ngo babashe kwikura mu bukene, bityo babashe kwita ku bana babo uko bikwiye.
Ngaho rero mwese, ntimuve ku murongo wa Radio Rwanda mudacikwa.
Mushobora no kutwohereza ibibazo cyangwa ibitekerezo byanyu mu birebana n'ikiganiro itetero munyuze kuri Facebook ya Radio Rwanda. Mushobora kandi kutwohereza ubutumwa bwanyu kuri WhatsApp ya Radio Rwanda kuri nimero ikurikira: 0781 4147221.
Noneho rero abana twese, muze twumve inshuti zacu.
Kwari cyo kubaranare?
Nuko nataye amanota menshi.
None ugeze utera nta mubare wigira?
Oya gahe, nataye amanota menshi atabarika.
Ubwo nuko utazi kubaranare, kuko nta kintu kitagira umubare.
Maze n'igihumbi kibaho kandi ntabwo urayatera.
Igihe natereye igihumbi nakirengeje.
Mumpe umupira nanjye ntere igihumbi.
Akira gahe.
Ko mutabara ninde umbarira?
Ngaho njye rutangire nkubarire gahe.
Oya, umukino urarangiye.
Kubera iki baka?
Nsubize umupira nkomeze nikirire baka.
Ndashaka kubigisha undi mukino.
Umukino w'abantu bakuru.
Abantu bakuru se bajya babona akanya ko gukina?
Njye nababonye bakina gusa umupira w'amaguru. Oya, n'undi mukino?
Ubwo ni igisoro. Papa akunda gukina igisoro na murumuna we.
Ntabwo ari cyo, n'undi mukino w'amafaranga.
Uwo bawukina bate?
Buri wese nashaka utubabihara ku giti. Muze twicara mbere.
Yego.
Kwicara hawe, muze haniho heza.
Ngaho tubwire rero uko dukina.
Nimurebe utwo tubabi.
Yeee.
Utwo tubabi ni inoti. Nitwo mugiye gukinisha nk'aho ari amafaranga.
Kandi wacu barambwiye ko amafaranga atari igikinisho cy'abana baka.
Nanjye nabwiye ko turi umukino w'abana, ahubwo ari w'abantu bakuru.
Mfite amatsiko yo kumenya ukuntu abantu bakuru bakinisha amafaranga.
Nibyo ngiye kubereka. Ngaho buri wese nafata inoti. Amafaranga?
Amafaranga yahe?
Niba bikanyoni Bakame yatubwiye ko ari byo bisimbura amafaranga. Ngaho buri wese naho ibibabi nare.
Akira ntare.
Yowe, ngize ibibabi byinshi.
Murabona ko ntare ari we ufite ibibabi byinshi, mbese amafaranga menshi.
Ndakize we.
Nanjye ndashaka ibibabi.
Mwabyumvise ko gahene nawe ashaka amafaranga, ngaho muheho nare.
Akira, none ayo mafaranga urayagira ute gahe?
Ndaguramo umwenda.
Mwabyumvise, umukino ni uko umeze. Buri wese aratanga amafaranga, naho amafaranga yabe menshi, bagaha umuntu yakeneye.
Yoo, ni byiza we!
Mbega umukino mwiza, ninde wawukwigishije baka?
Oya nawe, nuko naherekeje mama mu ishyirahamwe, mbona haje abandi bagore. Bicara ahantu, baraganira, batanga bose amafaranga.
Na mama wawe yatanze amafaranga?
Yego, uko bahuye arayatanga. Haba hari n'umuntu ufite agakayi n'ikaramu.
Wow!
Maze hari umugore bahaye amafaranga yo kugura inkoko, arishima cyane.
Mbega umukino mwiza!
Muze twongeye dutangire maze nanjye mumpa amafaranga. Nzagura imboga zo gucuruza nka mama.
Bakame yabonye ababyeyi be bakusanya amafaranga bayaha umwe muri bo, none abyigishije utundi tunyamaswa.
Yego disi cyusa, none se bana nshuti zacu, ngaho namwe nimutubwire, mwebwe mujya musangira ibyo mufite na bagenzi banyu.
Njyewe iyo mfite biswi cyangwa bombo imaro yike.
Gusangira n'abandi bana mutuma mugira inshuti nziza.
Uwo mfite shikarete imba mushiki wanjye.
Yewe ntabwo imba nazanye ibikoresho.
Yewe nsangira na cyubahiro n'injoro.
Oh, mubivuze neza rwose. Bana nshuti zacu, igihe cyose dufite ikintu mugenzi wacu atagifite, tujye tumuha dusangire, sibyo?
Nibyo rwose teta. Noneho mbere yuko tujya mu ishuri, tubanze dukine, tubyine, twishime twese.
Ameni yacu mu Kinyarwanda, Yesu kari cumi n'abiri. Mutege amatwi inyamasire, iyumvire ukuntu ari meza. Mutarama agashyanda rero utemata, yicura sikarenge yakanda. Kanyamanze kwakira n'ugushingo, uguhoza yosarashize.
Abana, mwayumvise? Twicire hafi ya radio, dukurikire mwarimu wacu.
Bana nshuti zanjye, muraho neza? Muri kumwe na mwarimu wanyu Mukakinya na Pauline. Muribuka ko ubushize mu isomo ry'Ikinyarwanda twize gusoma inyuguti ya ha ntoya iri kumwe na ha nkuru dukoresheje ibikoresho binyuranye. Uyu munsi rero tugiye kwandika inyuguti ya ha ntoya iri kumwe na ha nkuru. Reka saba umuntu mukuru muri kumwe kukwandikiriza inyuguti zikurikira. Andika izi nyuguti nkuru ku murongo umanuka zikurikirana gutya. A, B, C, D, E, F, G, H. Murakoze cyane. Niba warangije kwandika izo nyuguti rero, andika izindi nyuguti ntoya ku murongo umanuka uteganye n'inyuguti nkuru. Kandi usige mu mwanya hagati y'umurongo w'inyuguti nkuru n'into nazo zikurikirane gutya. Ga ntoya, ca ntoya, fa ntoya, ha ntoya, a ntoya, da ntoya, ba ntoya, e ntoya. Murakoze cyane. Bana nshuti zanjye, ndizera ko umuntu mukuru yamaze kugutegurira imyitozo. Noneho mutega amatwi mwumve uko tugiye kuyikora. Murasoma inyuguti nkuru, nimurangiza muce umurongo muyihuza n'inyuguti nto zijyanye. Muntu mukuru itegereze urebe niba umwana abikora neza. Murakoze cyane, mubikoze neza pe. Bana nshuti zanjye, tugiye kwandika rero inyuguti ya ha ntoya iri kumwe na ha nkuru. Reka nanone ntongere nsaba umuntu mukuru muri kumwe yandike ku rupapuro inyuguti ya ha nkuru akurikizeho ha ntoya. Abana, namwe nimwitegereze uburyo umuntu mukuru yandika izo nyuguti. Murakoze cyane. Noneho ni munyuze urutoki mu nyuguti ya ha nkuru ni nyuguti ya ha ntoya. Muntu mukuru uri kumwe n'umwana itegereze rebe ku mwana abikora neza. Shuti zanjye ngaho ni musohoke hanze rero mutwaye rwa rupapuro rwanditseho inyuguti ya ha nkuru na ntoya, hanyuma mufata uduti mwandike izo nyuguti hasi mwitegereza izo nyuguti umuntu mukuru yabandikiye. Murakoze cyane. Noneho tugiye kwandika izo nyuguti hasi dukoresheje ingwa cyangwa ikara. Mubikoze neza cyane. Ubwo rero mumaze gukora hasi ni mubanze mukaraba intoki dukomeza imyitozo. Murakoze cyane. Ubu noneho tugiye kwandika ku rupapuro cyangwa mu ikayi inyuguti ya ha nkuru iri kumwe na ha ntoya dukoresheje ikaramu y'igiti. Muntu mukuru uri kumwe n'umwana mufashe kubikora neza. Mubikoze neza cyane. Abana, isomo ryacu ryo kwandika ha nkuru iri kumwe na ha ntoya naharirangiriye. Murabeho, nahutaha.
Mbacira umugani mbabambuza umugani n'uzavikana arangiza asanga ubukombe bw'umugani bumanitse ku muganda w'inzu.
Abana, murabyumvise, umwanya wo kumva inkuru urageze.
Nibyo teta, kandi yagukora dukomereza inkuru ya zero yabaye muhuza. Bana mwese, muze tumusangara dutegereje.
Kera habayeho.
Abana,
karame nyogoku.
Amakuru yanyu
ni meza nyogoku.
Muri abana beza cyane. Ubu rero ndagarutse ngo turebe wa mugani w'ubushize. Harya twabonye ubuhi butwaga guke.
Unje nyogoku.
Yego.
Zero yabaye umuhuza.
Zero yabaye umuhuza. Zero murayiza ariko.
Yego.
Twagarukiye ahagana he?
Twagarukiye aho zeru yumva iyindi mibare mugenzi yayo iri gutonganya ikajya kureba ikababwira ati
ko
ikababwira iti
yego
ngo dufatanyije twagira akamaro kurusha yuko mwebwe mwama hamwe nanjye nkabukwanye.
Si byose? Reka dukomeze twumve noneho. Ubwo rero ngo imibare yose yashima icyo gitekerezo. Zeru yiyegeka nyuma ya kabiri. Zeru yishyira inyuma ya kabiri. Umubare kabiri murawubona. Zeru iri kuri kabiri bibyara iki?
Makumyabiri.
Makumyabiri ngo yahise ivuka. Sibyo? Gatatu ibonye kabiri ihetse zeru ibona ni byiza maze isanga zeru ihagarara imbere yayo. Mirongo itatu ivuka ityo. Sibyo?
Yego.
Noneho hakurikiyeho uwuhe mubare? Kane. Kane ngo yarabibonye. Iravuga iti si njye wasigara. Ngo zeru burya rwose ngo ufite akamaro cyane. Ngwino nanjye dufatanye. Murabyumva?
Yego.
Zeru iragenda yiyomeka kuri kane. Havuka kangahe?
Mirongo ine.
Mirongo ine biravutse. Mwihamashyi mwihamashyi. Reka mbagarukiriza ahangaha nzabakomereza ubutaha. Mwumvise ngo iki ubwo de?
Numvise yuko zeru ifite akamaro kandi ntakitagira akamaro.
Natwe abantu noneho turebe twebwe ubwacu.
Numvise ko zeru ifatanya n'abandi n'indi mibare.
N'indi mibare? Umubare wibwiraga ko ari umubare ukomeye ngo kabiri, gatatu, ariko byaje gusanga bitihagije ntacyo bitanga. Ariko byiyongeyeho zeru byabaye umubare munini. Ntitwabibonye?
Yego.
N'abantu rero nuko twifatanye buri wese aba afite akamaro. Sibyo?
Yego nyogoko.
Mbacira umugani mbabambuza umugani n'uzavikana arangiza asanga ubukombe bw'umugani bumanitse ku muganda w'inzu.
Mbega inkuru nziza we. Yego disi teta. Bana nshuti zacu, ntimuzacikwe n'igice kizakurikira. Noneho mbere ko turuhuka, tubanze turirimbane indirimbo. Mwaheruka gase? Twatangiye!
I-O-A-E. I-O-A-E.
imbuto oh imbuto oh imodoka
i u o a e i u o a e
ah amata ah amagi ah amasaha ah amatara
i u o a
inebe agaseke
i u o a e i u o a e
i u o a e
mbega byiza we abana murishimye natwe turishimye cyane pe ubu se ntitunaniwe muze turuhuke
ese iyo nkoko ushaka kungurishaho ko numva iteteza nk'irarira habima aho ntiwayivanye mu magi
ntisibye nibyo byakubuza kuyigura kamana
kuyigura nayigura ariko ibyiza wayereka ikabanza igaturaga ikanakuza udushwe
ubwo akaba ari bwunyishyura oya ngira niba udashaka kuyigura kamana njya kwishakira undi mukiriya
none se amagi yarariraga habima uzayarekamo amahuri
oya nibwo igitangira kurarira aracyari mazuma n'umuntu yawe nagurisha nayo hanyuma ahubwo mbwira iyo uyishaka urampangaye
ariko ubwiyo se yankoko mukamurigo arimo ashakara
higira we
yego habima
ntabwo uzanywe no kumvangira ndi hafi kubonera ifaranga
karakaraka mpanyaze njyewe higiro nawe ubona kwirebera akamari ngo tuganire iby'imari n'imirimo
reka nirangize rero ibingenza ubone kuvuga rwose nawe ibyawe
vuba ariko umenye yuko nanjye ngutegereje mukamuri ko ntumukira duhuye yabishe
ntataka ariko sinumva icyo mushaka kuvuga ngo mukamuri ngo yabishe
yahesheje nk'urunyanya rwose ngo Habimana ngo yamwibye inkoko ye
reka n'ubundi asanzwe ari inzoba ariko se nibwo ahishije
uya nsobanurira neza Habima niko uje kungurisha inkoko itari iyawe
ntako ibyo mu rugo iwanjye byose aba ari ibyanjye urumva aho iwawe ntabwo ariko bimeze kamana
oya njyewe iwanjye sinafata ikintu ngo nkigurishe ntabyumvikanyeho n'umugore wanjye
ibere higira arambangiye ubwo n'ibyo iwawe nyine ntange iwanjye ngira gahunda ngenderaho njyewe icyo nshatse ndagifata nta burenganzira ngomba kwaka umugore
aho ndagushyigikiye
oya ntiwumva ahubwo ko twebwe twumva ibintu tumwe higiye yego rwose
ko mbonye mukamurigo senzi niba urutahamira ijoro
kamwihorera tontuma nagera hacecece hanyuma se kamana ngira ahubwo urampangaye
biko Habima nta soni
zikize
ukaza kungurisha nk'uko yivanye mu rugo utabyumvikanyeho n'umugore umugore wawe atabizi ubwo urashaka kwishyira mu bibazo cyangwa
ariko ibibazo by'iki koko iyi nkoko ko ari iyanjye cyangwa ibikabyo bya higiro ntabwo ubizi nawe
uko bimeze kose umva iyi nkoko si inyigura utari kumwe n'umugore wawe
mukamurigo mugurire inkoko rwose cyangwa niba udashaka kuyigura uze kuyizana iwanjye nyigurire Habima
umva se ahubwo umva rata higi
ndakumva Habima
nyishyura mpite nyijyane iwawe none ahangaha ngende rwose nyihe kayitesa yishyire mu zindi niba uyishaka rwose ihita unyishyura higi
higi umva nizere ko utabikora
ariko uyu mugabo ariko kama ikibazo ufite ni iki
utabikora rwose
ikibazo ufite ni ikihe koko
nkurekera gukora amakosa ngo ushyigikire cyangwa nshyigikire higiro mu makosa
ahubwo se amakosa dukoze ni aya
uzi ko hari umuntu umereye nabi ngo mwishyure amafaranga ye none wowe
none se Habima reka nkubaze numara kugurisha iyo nkoko ukamwishyura uraba ukemuye ikibazo cy'ubukene ko ahubwo usigarana n'ikindi kibazo gikomeye
harabagabanyije
Habima ibibazo byawe by'ubukene ndabizi twese tugerageza kugufasha uko dushobora
ngaho rero ugura ni nkoko niba ushaka kumfasha
nayigure ntayigure se
umva Habima nashaka kukubwira ko hari ubundi buryo wakoresha ukiteza imbere ukivana mu bukene ukiteza imbere
nkugurira iyo nkoko nyine yiteza imbere
wagira ngo ni mukamuri ko neza neza urimo kuvuga ngo niguriraga ko kwiteza imbere ngo ndashaka udufaranga two kwiteza imbere ariko agahora ari umukene
egora
nta umva ntabwo ari igiparu ndakomeje ibyo mvuga rwose nge ndakomeje
ajya nyibwira ahubwo kama ibyizo gahunda zo kwiteza imbere zifatika numva uko bimeze
nyine nashaka kubwira Habimana ko hariho gahunda zo gufasha abatishoboye bakava mu bukene ariko ndabona adashaka kubyumva
nari nakuroboye ngaho se mbwira kama ibyo bintu
Habimana nk'igihe ubonye ikiraka amafaranga ubonye ntuyapfusha ubusa uyajyana mu kabari ahubwo ukajyana mu itsinda ryo kuzigama no kugurizanya
hanyuma
muri iryo tsinda ushobora kuguzamo wo gukemura ikibazo cyawe cyangwa se wo gukora umushinga
ubwo se wararinda waguriza Habimana koko kama kuko abantu bose baba bafite ubwoba yuko ayanyweye ahubwo jyewe nyunguye igitekerezo ibyo bintu ngenda bijyamo urakoze kama
oya wica intege Habimana kuko ntibakwanga kumuguriza igihe cyose agaragaza umwete wo kuzigama
Habimana
uretse n'ibyo kandi hari n'izindi gahunda za leta zo gufasha abatishoboye kuva mu bukene
ntizihese ubwo ngubu
ni ukwegera ushinzwe iterambere n'imibereho myiza mu mudugudu mutuyemo rwose azabasobanurira
Ngiriye yawe nyirofa yanjye
nyirofa
yanjye none yanjye ndayibonye pe
mukamuri
nimutayimbaye ku neza urayima ku nabi ariko ntungurishirize
none se nabyo mwumvikanyeho
ariko se nimuhave yemwe rwose
mukamuri
ariko se nimuhave musige ibisigana kubakiza hirya Ito se tuwa chuse
Apia wako
Kwa nari tuwa se tuwa natandu kanya dute
Meza
kwa Nisi jahu Nisi jahu Mali kende huku wabi
Habimana arashaka kugurisha inkoko y'umugore we Mukamurigo rwihishwa ngo yikenure ariko Kamari amusobanurira ko hari izindi nzira yanyuramo akiteza imbere ese koko na yahe mahirwe yashyiriho abatishoboye bahabwa inkunga y'ingoboka kugira ngo babashe kwiteza imbere muze twegera impuguke
nitwa Bikorimana Theoneste nkaba ndumujyanama w'imibereho myiza n'iterambere mu mudugudu nkaba mpagarariye abajyanama b'imibereho myiza n'iterambere mu murenge wa Muhura hari amahirwe ahari abatishoboye bafite yo kubafasha mu kwiteza imbere no mu kugira ngo bazamuke cyangwa se bagire imibereho myiza harimo nko guhabwa shisha kibondo ifatwa ku muntu uri mu cyiciro cya mbere guhera umubyeyi akimara kumenya ko yasamye kugeza igihe azabyarira iyo amaje kubyara nabwo rero umwana noneho ni utangira guhabwa shisha kibondo kugeza agejeje imyaka 2 cyangwa amezi 24 andi mahirwe abagenerwa bikorwa bacu bafite mu kwiteza imbere hari inkunga z'ingoboka bahabwa zihuse za bugufi ariko bakayishyira mu mafaranga bakabafasha kugira ngo babashe kwiteza imbere hanyuma nabo aho bari barimo gukurwa cyangwa se aho barimo kuganishwa mu cyiciro cyiza no bazabashe kuba bateza imbere abandi kandi bakagira n'imibereho myiza ku muryango wabo dushinzwe kubashyira mu matsinda bafashirizwamo ukamenya ngo ese uyu nguyu arabasha kuba yakora twamushyira mu mirimo y'amaboko cyangwa se uyu nguyu afite intege nkeya nta n'uwafite wamufasha abafite intege bakibasha gukora tubashyira mu buryo bwo kuba bakora imirimo y'amaboko hari abakora mu mihanda hari abakora bitewe n'igikorwa umurenge runaka washyize mu mihigo uzakora icyo bita VUP nicyo bakora ku bafite intege icyo bamufasha ni ukumubwira yuko ayo mafaranga agomba kugira gute kuyizigamira dushinga n'amatsinda yabo ayo mafaranga iyo yabonye ukamubwira uti niba ari 15,000 ni urugero ukuramo wenda 10,000 wenda ubikoreshe ibisabwa mu rugo hanyuma ibindi 5 ubyizigamire kugira ngo ejo bundi icyo gihe akazi kazaba kanahagaze uzabashe kugira gute kugobokwa na ya mafaranga wizigamije inyungu abana bo muri iyo miryango y'abagenerwa bikorwa bafite ibafitiye iterambere ry'ejo hazaza ya mafaranga bizigamiye abafasha kuba babagoboka igihe abana bagiye ku ishuri bakabafasha kwiga binabarinda inzara bikaba byatuma umwana ataba ayishimira umuryango we apana kugira ipfunwe ry'uko gihe cyose bavuga yuko atishoboye iyo umuryango bayeho neza umwana nawe arabyishimira umuryango wose ugasanga umeze neza bitewe n'iterambere ryawo n'abana bameze neza birumvikana.
Babyeyi, murabyumvise ko hari amahirwe yashyireho abatishoboye ahabwa inkunga y'ingoboka kugira ngo babashe kwiteza imbere bagakoresha inkunga uko bikwiye mu kwibyaza umusaruro bajya mu matsinda yo kuzigama bikabahesha amahirwe yo kubona inguzanyo ziciriritse zihabwa abari muri iki cyiciro kandi bikanagirira abana babo akamaro kuko iyo miryango ibayeho neza abana nabo babaho neza bagakura neza kandi bafite ubuzima bwiza.
Nshuti zacu, ikiganiro itetero twabateguriye kiragenda kigana ku musozo. Reka duhe akanya mu makoreta atugezeho ibitekerezo by'abakunzi b'ikiganiro itetero.
Teta nawe cyusa ndabashimiye, namwe ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro itetero. Ibitekerezo tugiye kubagezaho n'iby'ikiganiro cy'ubushize, aho twashishikarijwe kujya tureka abana bacu bakadufasha imirimo mito mito kandi ijyanye n'ikigero cyabo, kuko uretse kuba bibafasha kumenya gukora imirimo itandukanye binabongerera ubusabane n'ababyeyi bikanabaremamo icyizere bityo bagakura nabo bumva ko hari icyo bashoboye gukora. Duhere ku butumwa bwa Byiringiro uvuga ko kubuza umwana gukora bishobora kugira ingaruka zimwe na zimwe nk'aho umwana ashobora kumva ko ibyo bitamureba, kuba yagira ubwoba agatinya kuba hari ikintu yakora byanamutera ubwigunge kuko aba yumva ko natekereza kugira icyo akora bakamubuza byaba ari ikosa byanatera umwana kutabasha kuba yavumbura zimwe na zimwe mu mpano yifitemo. Naho Jean Paul Tuyizere ati kubuza umwana gufasha cyangwa gukora uturimo dutandukanye ari byo bita gukubagana byangiza imikurire y'ubwonko bw'umwana bigatuma n'intekerezo ze zidakura akanigunga kuko nta bwisanzure ababona. Dusoreze ku gitekerezo cya Nigena Valence ugira ati umwana agaragaza ubushake bwo gufasha mu mirimo itandukanye yo mu rugo ababyeyi bakamubuza bigira ingaruka zo kwitakariza icyizere agakora yumva afite ikiniga cyangwa kutamwizera bikaba byamuviramo kubona ko bamuha akato. Dushimire Byiringiro Jean Paul Tuyizere na Nigena Valence ku bitekerezo byiza batugejejeho.
Mama Colette turamushimiye. Bana nshuti zacu, namwe babyeyi bacu twari kumwe muri iki kiganiro itetero turabashimiye. Nimuzacikore ikiganiro itetero cy'ubutaha, reka tubasigire indirimbo ibashimishe. Mwari kumwe
na Teta
nanjye Cyusa.
Bye bana nshuti zacu.
Bye namwe babyeyi bacu.
Imana ibarinde, turabakunda.
Saa 11:30 mukongera kugikurikira kandi buri wa gatandatu saa 5:30.